President Museveni alabudde abakungu ba gavumenti abakola mu nteekateeka y'okukulaakulanya emiruka ya parish development model abajjako abantu abaagala okufuna ku nsimbi z'enteekateeka eno ebyapa byabwe olwo ne balyoka babawa ensimbi ez'okukikomya embagirawo ng'agamba nti kino kikyamu ddala asinziira mu lukungaana olw'eyakubye ku kisaawe ky'essomero lya Kyama te primary school mu disitulikiti y'Entungamo akawungeezi akayise Museveni yategeezezza nti ku bukwakkulizo obujjira ku nsimbi zino eza PDM tekuli kaakuba na musingo gwonna kale ng'abasaba omusingo naddala ogw'ebyapa n'ogw'ebyapa by'ettaka ate bakola kikyamu ddala ono era asinzidde eno naye kokkola obuli bw'enguzi obufumbekedde mu kugaba emirimu gya gavumenti mu disitulikiti eno bw'atyo n'asaba abaayo okuwawaabira abakozi ba gavumenti bonna ababajjako ekyoja mu miro bwoba ng'ate baliko emirimu gya gavumenti gye basaba ng'asinziira mu lukungaana lwe lumu minisita w'ebyenjigiriza mu ggwanga lino era ng'emukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni ategeezezza nti ebimu ku bye batunuulidde okukolera abantu mu bitundu bino naddala mu kisanja kino ekijja kuliko okubazimbira amalwaliro amaggya gattako okuggyirawo ddala ensimbi ezijjibwa ku bazadde mu nteekateeka ya bonna basome ku mutendera gwa primary ne secondary awamu ate n'okuvujjirira enguudo ezitali zimu zizimbibwe olwaliro Pulezidenti Museveni wakugendera ddala mu maaso ne kakuyege we mu bendobendo lino erya Nkole ng'asuubira okukuba enkuŋŋaana mu disitulikiti bbiri okuli Kazo ssaako ne Kiruhura.